rock in the business. Five star music.
Here's another one. Here's another
King
one.
Leo Kuna.
Touch, touch.
Mitchell Rasso.
Mama, so come pay bill.
Niambia nini sasa mbacho sikijui na cheka na we ukikucha sikujui bia nyingi na misupu asubuhi nyumbani na itwa dingi la vichucha vipumui party kama siku yako ya birthday au tuseme hii ndo last day basi we kiwashe kabla hata hujapasa way yellow, yellow, yellow subai parking iko fresh shika yellow kalem subai na party so kila siku watoto ghetto furai morabu kauza mafuta hii ni kero Dubai Arusha Ngorongoro kula nyama Kulala Morogoro pati Dar es Salama Kwenye vichochoro so ruksa kuinama Shanza migogoro ya wanaume kusimama Habari za kaunta nazo Mr. Pita
Eni mnataka maze
Mr. Big Black Robaya kwenye kazi naitwa Mr. Hitra
Nezi habari za angani
Call me Mr. Pipa
Niki uno tu Aina garama aina nguvu niki uno tu
Oh yeah
Niki uno tu Ulipi nyama ulipi pia niki uno tu
Playlist ya nyimbo unazopenda utachezewa Pombe unazokunywa utaletewa na utalewa Tanza mapapara baka homu utachelewa Jokofu liko wasi towa chupa weka chupa Magaradi kama nguo unazotupa Towa kazi weka kazi mambo super Ladha tumaifazi kama linavofanya duka
Mama mama
mama mama
Kula nyama nyama
nyama nyama
Baka jua lina
zama zama
zama zama zama
zama zama Tungi likikata nalifata ata boda Amri marufuku wa mna mtu kwa giza soda eh? Tuko pamoja yeah yeah I told ya Mdogo mwaga ugali wakubwa tumwage mboga Focus
Aina garama aina nguvu ni kiuno tu
Oh yeah
Ni kiuno tu Ulipi nyama ulipi pia ni kiuno tu
Oh yeah
Aina garama, aina nguvu, niki uno tu
Oh yeah
Niki uno tu Ulipi nyama, ulipi pia, niki uno tu
Oh yeah
Dance, dance now Ida vida, dance now
Mama, usa mga pepio
Dance now Ida vida,
we baba
Dance now, dance now Ida vida, dance now Ida vida, dance now
Mama, usa mga pepio
Dance now
We baba
Usione Musa kapita kwenye maji ya bahari Kwa kutumia bakora yake Na wewe Firauni ukataka kupita pale pale Utazama